this boy.
Monster.
Yaya ndo mnaitaga mapenzi, nisipomona na waza kishenzi. Haya baby nipe mapenzi, taratibu mwenzo ni wieradhi, ila mda wena kuitaji weno wangu dakitari. Tuishi wote kwenye sayari. Hamila, hila bila. Hamila, hila bila. Hamila, hila bila. Hamila, hila bila.
Mapacha nizalie, wale wabea wasikie. Acha mini kusifie, mina wetuishi wote. Me and you, baby boo, I like you, we wangu. Wapeke yangu, my wangu.
I'm in love,
I'm in love,
in love, in love.
Monster.